Ke dumedisa mamamedi ka fela ba Radio Pulpit, lebitso le maatla le pholo sa la morena Jesu Kreste le dumedisa. Ke Moruti Masengi mo mosong wa kajeno. Ke rata re lebelela lefoko la Modimo mo Luka chapter 4, re bala verse 18 fa le go 21. Luke chapter 4 verse 18 to 21. Moya wa morena o mo go nna ka gonne o ntloleditse go rerela bakhumanegi efankgedi, a ba nthoma go fodisa ba ba pelo diphatlogileng, go bolela batshwari kgololo le difofu go bua go ba di bona, le ba ba ketekilweng go ba naya tsela ba golotswe, go bolela ngwaga o monate wa morena. Ya re a sena go phuthulula lekwalo, go phutha lekwalo le go lo neela modiredi, a nna fa fatshe, mme botlhe ba ba mo senagogeng ba ne ba mo tsepile matlho. Jaanong a simolola go ba raya a re, se se kwadilweng fa se dira fetse ka tseno lo a se ikutlwaela. Morena a tlhonofatsa palo ya lefoko la gae. In Jesus' name, amen. Mmaedi a ratagang, ke rata re lebelela taba e ya go tlotswa e. The purpose of anointing, morero wa go tlotswa, reason, lebaka la go tlotswa mo re badileng mo teng mo. Lefoko la Modimo le re bolelela gore le mo Isaiah 61 fa le mo verse 1-3 e bua gore re ka se kgone go dira mo tiro epe ya Modimo kwa ntle ga go tlotswa. Jesus Christ had to be anointed to do the work of the ministry. Now, taba e ya go tlotswa e tlhalosa gore Modimo o fa tetla ya go dirisa maatla a gagwe. Tlotso ke maatla a Modimo, maatla mo ya o halalelang. Modimo o fa tetla because o ka se rapelele batho ba ba lwalang ba fola ka maatla a gago. Go ka bala mola mo Luka 10 fale, verse 18 e bolela ka Satane gore Satane o theohile ko legodimong. Jesu o bolela le bona ka Satane o a theohileng ko legodimong fa mo verse 18. Jesu a ba raya a re, ke ne ka bona Satane a wa kwa legodimong jaaka legadima. Bonang, ke lo neile thata ya go gata dinoga le diphepheng le ya go fenya nonofo yotlhe ya mmaba. Ga go sepe se se ka lo direlang bosula ka gope. Mo mefuta ya madimone e badiwang fa, diphepheng le dinoga, all these things tse di badiwang fa, o ka se kgone go di fedisa, o ka se kgone go lebagana le tsona ka maatla a gago. O tlhoka maatla a Modimo, maatla a tswang kwa Modimong. Ga o a fumane fela, ga o itseele. Ga gona wa te connectang ko teng, ga gona zenyoka ko teng. Mara go na le di-area tse tharo, ga o dira ministry. Ministry o fiwa gift ke Modimo, and then you are authorized, lefoko le authorized, o mongwe le mongwe o tswa ko denomination ya authorizer ke kereke a leng ko go yone. Mara mo re bolela ka go authorizer ke Modimo. Jesus was authorized by God gore a o rera evangedi, a ire tiro yotlhe re badileng ka yona fale, ye e batlang maatla. You can't do it ka nama le ka kitso ya gago. Now he was authorized gore a dire tiro eo. Le baruti ba gae mo Luka 10 fale, o ba raya re, ke bone Satane a theoga ko legodimong. Satane ra itse gore bebele re o theohile le madimone ko legodimong, o theohile le di-angels tse dingwe a tla le tsona mo lefatsheng tsa sebedisanang le tsona, tse di neng di lwana le Modimo. Now o tle o tlo lwantsha puso ya Modimo. Now Jesus was authorized, and then Hannah's authorized fela, he was also anointed. Jesus was anointed, ona tlotsitse, ona filwe matla ke Modimo. And Jesus, lentswe la Modimo le re, Jesus was approved by God. How about la Ditiro 2 verse 22? He was approved by God by attesting signs and wonders and miracles. Now, gore o tlotlo sebetse o le authorized ke Modimo, these things di tshwanetse gore di bonagale. Paulus o bolela ka tsone mo 2 Corinthians chapter 4, a re, ke tle ko go lona ke tletse maatla a Modimo ka demonstration. Demonstration ke gore go ba le dilo tse di bonagalang. Nicodemus a la ya go Morena Jesu Bosio are Jesu ra itse gore o tswa go modimo ene ga gona motho ya ka dira ntiro yo go hirang ha modimo a sna le yena ene le fokola modimo le tlhalosa le re metlholo ye Nikodimo ne le monna molao ana le uniform ya hae ona authorize itse ke ba farasi gore a bereke mona a bereka moteng ka talente ya hae ka re talente le tsena le ntsona le lotse re di badileng they can't bring glory to God. You need to be authorized ke modimo and ho authorize ke modimo ke yona taba e re bitsang gore ke anointing ya re khona o rera evangeli fale preaching the good news to the poor ka matla e ska ba fela message e monate ya o rera monate when the John sent baruto ba ha ho morena Jesu ba ra re tsa man lo botsisa gore ke yena o re emele o mongwe na mo Matthew chapter 11 verse 1 Jesu o morare tsa man lo bolela John tseli di bonang kama ntswa mangwe the demonstration was there are di fofudi a bona di holiday di a fola maba fofetseng ba fofuloga ka baklala matla a this anointing yana ke rata gore mo mamedi a rata ngwe itse gore modimo ha di receive batho ba sa batlotsang o ka bua mo wa rera molaetsa o monate wa di homiletics mara matla ga se teng o se legally authorized by God. Those sciences tse di tswang go modimo di keketsa diragala ke rata go rapela le wena modimo ka lebitso la morena Jesu momamedi ke o mo neele maatla motlotse modimo wa rona a lokileng gore a tletla kgone go go direla legally so modimo wa ka in Jesus name madimona castiwe out batho ba fole ba tsosiwe ka baka la maatla gago kopa tsotlhe ke dumela gore file tsona ka lebitso la morena Jesu amen.